Al-Khaifi.
Leo imetimu siku tulosubiria, ni jambo adhimu kwetu limetufikia. Furaha muhimu sote tunafurahia, ndani ya visimu vipicha twajitumia. Mefika
mashallah, mashallah,
zinduzi
mashallah, mashallah,
waduka
mashallah, mashallah,
lesefu
mashallah, mashallah. Hongera sana kwako sefu wetu kaka, jambo limefanana limekamilika. Wateja mwanana awape Mola Rabuka, wazidi jazana kaka kwenye lako duka.
Hongera sana sana, hongera sana sana, hongera sana sana, hongera sana, mashallah. Hongera sana sana, hongera sana sana, hongera sana sana, hongera sana, mashallah.
Hongera sefu, twakupongeza kwa jitihada uloonesha, duka lojema limependeza, kwa kanzu nzuri za meremeta.
Hongera sefu, twakupongeza kwa jitihada uloonesha, duka lojema limependeza, kwa kanzu nzuri za meremeta.
Muishi vizuri tena na kwa kupendana, wako majirani wakupende tena sana. Kanzu bulbul uuze tena kwa sana, na yote hasadi kamwe isije kufana. Mefika
mashallah, mashallah,
zinduzi
mashallah, mashallah,
waduka
mashallah, mashallah,
lesefu
mashallah, mashallah.
Hongera sana kwako sefu wetu kaka, jambo limefanana limekamilika. Wateja mwanana awape Mola Rabuka, wazidi jazana kaka kwenye lako duka.
Hongera sana sana, hongera sana sana, hongera sana sana, hongera sana, mashallah.
Hongera sana sana, hongera sana sana, hongera sana sana, hongera sana, mashallah.
Leo imetimu siku tulosubiria, ni jambo adhimu kwetu limetufikia. Furaha muhimu sote tunafurahia, ndani ya visimu vipicha twajitumia. Mefika
mashallah, mashallah,
zinduzi
mashallah, mashallah,
waduka
mashallah, mashallah,
lesefu
mashallah, mashallah.